pelayo. We are people, wafunayo. We are fumana, unongozayo. We are fulelwa, bonge ngomtanda.
Emagameni amathathu likayise nelendodana nelikamoya ongcwela yenziwe intando yakho. Namhla siphila nje intando yakho. Uhlezi usingabela ngesandla sakho. Kodwa namhla ngizocela amandla kuyona eyami ngedwa le nhlambuluko ngizokhela ba. Bona bafethu bophela ba. Salusubuya baba manje uzosefa ba. Baba please watch over my key. Belungilondolozele nosisho nosisho. Mawubusisa nje ungabashiyi. Give them the future, give them the key.
Ocelayo, uyaphiwa. Wafunayo, uyafumana. Ungqongqozayo, uyavulelwa. Bonke ngomthandazo. Ocelayo, uyaphiwa. Wafunayo, uyafumana. Ungqongqozayo, uyavulelwa.
Ngithi mina baba, cela uzube nami kulamandla. Mandla wakho mina mangabazi. Uma ngizwa lo mhlaba uyahlaba. Cela usithethelele isono. Ngoba asikaze sikwenza. Sihamba nokuhamba siphosa kwindona. Osiyazi bathi sishawa umhlaba. Mdali ngicela ungigezele inhliziyo. Dali ngicela ususikade ziko. Cela ukungidube ngo-zero. Bona isitha noma siveze izinyo.
Ocelayo, uyaphiwa. Wafunayo, uyafumana. Ungqongqozayo, uyavulelwa. Bonke ngomthandazo. Ocelayo, uyaphiwa. Wafunayo, uyafumana. Ungqongqozayo, uyavulelwa. Ocelayo, uyaphiwa. Wafunayo, uyafumana. Ungqongqozayo, uyavulelwa. Bonke ngomthandazo.